muri iki cyemezo gifunga by'agateganyo bwani Marbre Karasira uzaramba umucamanza abanza kwibutsa imiterere y'ikirego ndetse n'uko imiburanire yagenze ku mpande zombi ku cyaha cyo guhakana genocide urukiko rwibutsa ko ubushinjacyaha buvuga ko impamvu zikomeye zituma gikekwaho ari uko Karasira yavuze magambo ahakana genocide yakorewe abatutsi aho yagoretse ukuri kuri genocide avuga ko ihanurwa ry'indege yari bo Perezida Juvenal Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya genocide ku cyaha cyo guhishingira genocide ubushinjacyaha buvuga ko yemeje ko genocide yabaye yari ifite ishingiro kuko Leta ya Habyarimana yayikoze yirwanaho ku cyaha cyo gukurura amacakubiri aregwa ko yavuze ko umugabe kazi Kandogera yahagurukiraga ku mpinja kandi ko kuri uyu munsi amateka nk'ayo ntaho bayigisha ubushinjacyaha bunamurega ko yavuze ko abatutsi bahunze muri 59 banze kwambarira ubucocero aho bambariye inkindi ni mu gihe ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo ubushinjacyaha bumuregesha akayabo k'amafaranga n'amadevizi bamusanganye habiwe ndetse no ku makonti atandukanye bukavuga ko atashoboye gusobanura imvano yayo uregwa ahakana ibyaha byose uko byakabaye avuga ko ku cyaha cyo guhakana no guhishingira genocide ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda amagambo yavuze atayamenya ngo kuko yayavugaga nta mita aheruka gufata kubera uburwayi bw'agahinda gakabije naho ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo avuga ko amafaranga bamusanganye akomoka mu bihangano bye no mu nshuti n'abavandimwe bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga hari n'amafaranga avuga ko yayishyurwaga mu biganiro bye by'umuyoboro wa YouTube ayo yakuye muri Suède yaragiye kwiga n'ayakomora ku bukode bw'inzu y'umuryango we Karasira kandi anavuga ko hari amafaranga yahabwaga nabo mu butasi bwa gisirikare bamusaba kwibasira batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Vode Kayitana bavuga ko inkomoko y'imitungo ya Karasira yose igaragara kandi ko andi magambo yavuganye n'ibitangazamakuru biboneka ko yaratameze neza bakavuga ko nta mpamvu zikomeye babona zatuma afungwa by'agateganyo bashingira kuri raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye bagasaba ko yafungurwa by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya bikamubera umwanya mwiza wo gukurikiranwa n'abaganga bakavuga ko mukumurega hirengagijwe uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo baba bugomba kubahizwa na leta bavuga ko amagambo yavuze nta na rimwe rigize icyaha urukiko rusanga Karasira yarakoresheje imvugo ihakana genocide avuga ko itateguwe ukavuga ko ari bumwe mu buryo bwo kugaragaza ko itabayeho cyangwa kugabanya ubukana bwayo ugashimangira ko imvugo yakoresheje ari impamvu ituma akekwaho icyaha cyo guhakana genocide urukiko kandi nsesengura rwakoze ruvuga ko rusanga adashobora gusobanurira inkomoko y'amafaranga bamusanganye rugeranije n'imitungo afite ruvuga ko Karasira atabasha gusobanura neza inkomoko y'umutungo we ngo agaragaza bamuhaye amafaranga ndetse n'umubare bamuhaye ngo harebwe niba bihura bigatuma akomeza gukekwaho icyo cyaha rwavuze ko kuri Karasira rusanga hari ibyagezweho mu iperereza bituma akekwaho ibyaha naho kuba byaravugwaga ko ibyo yavuze atarameze neza urukiko rusanga nta kigaragaza ko amagambo yagaragaje yavuze arwaye ku buryo atabashaga kugenzura ibyo avuga cyane ko ngo na raporo ya muganga itigeze igaragaza ko yaba yaratakaje ubushobozi mu gutekereza urukiko ruvuga ko kuba hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira akekwaho icyaha agomba kugikurikiranwa hafunzwe kuko aribwo buryo bwatuma icyaha gihagarara ntakomeze kwifashisha imbuga nkoranyambaga avuga amagambo ashobora gukurura amacakubiri guhakana no guhishingira genocide naho ku ngingo yo kumurekura akajya kwivuza urukiko rusanga ubuvuzi akenera haba muri gereza ndetse no muri kasho ya polisi abuhabwa rukandura ko nta mpungenge byakwiye gutera nyuma y'izo mpamvu zasobanuye umucamanza madamu Rivera Tuwimana yategetse ko bwani Marbre Karasira uzaramba afungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi ijwi rya Amerika yashatse ku murongo wa telefone abunganira Karasira ngo tumenye uko bakiriye iki cyemezo Maitre Gatera Gashabana yavuze ko kitabashimishije kandi ko biteguye kukizurira mu bihe bya vuba kuko ngo umucamanza hari ingingo z'amategeko yirengagije harimo na raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye
yakozwe na muganga kandi uriya muganga ni ubushinjacyaha bwari bwayisabye nyuma yaho baramusuzuma basanga koko yivuza muri sante mantare kuva mu 2023 kandi basanga hari za reaksiyo zigaragaza ko koko afite ikibazo turasanga atitaye ku ngingo ya 56 ya code procedure penal aho bavuga ko umucamanza ushinzwe gufata icyemezo gifunga n'ifungurwa by'agateganyo mu byo yitaho yita ku mibereho n'ubuzima bw'ushinzwe kandi iriya ngingo ni indemyacyo
impuguke mu by'indwara zo mu mutwe muganga Nobo Marara abarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza ku mugabane w'Uburayi yabwiye ijwi rya Amerika ko umuntu urwaye nka Karasira ikihutirwa bari ukuvuzwa mbere yo gufungwa
nta nubwo ari depression yonyine afitemo ikintu twita trauma. Iyi trauma rero akenshi na kenshi iba yuzuyemo anxiety, kuko kandi yavuga ko ababyeyi be bombi bishwe ngo n'abasirikare b'inkotanyi, ariko iyo leta ashyiza ko abasirikare bayo bamwicira ababyeyi akaba ari nayo irimo kumuburanisha, ibyo biba bivuga ko aho kugira ngo ahubwo bamufashe ku buvuzi aba ari nko kurembera mu munyururu kurushaho. Cyane cyane rero ubundi leta nanga ubucamanza bwakabaye bwita cyane ku kureba ukuntu bamuvuza, noneho abaganga bakazamwandikira urwandiko ruvuga ko ari prepared to face justice.
Karasira azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nko ku muyoboro wa YouTube anenga bikomeye imigenzereze y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni umucikacumu wa genocide yakorewe abatutsi ariko yakunze kumvikana cyane, yemeza ko abari abarwanyi b'inkotanyi aribo bahitanye abo mu muryango we. Avuga ko ashinjwa ibyaha bya politiki. Ehwa gira ubusabe bw'Amerika i Kigali.